Asibe silokusimile mzuzwana nje okwenzwe lomkhuleko sesakhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu wasezulwini njengoba sisondela kuwe kulobu busuku inkosi kulesi sikhathi senhlanganyelo siyakubonga ngegazi likaJesu Kristu nangalesi sikhathi senhlanganyelo. Manje kubekwe phambi kwami amaduku athile athunyelwe lapha nkosi engqungqutheleni amele abantu abadingayo futhi siyatshelwa ebhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaPawulo ongcwele amaduku nezindwangu nemimoya engcolileyo yaphuma kubona abagulayo baphulukiswa. Siyaqonda ukuthi asisuye uPawulo ongcwele kodwa wena usenguye uNkulunkulu ofanayo futhi usilungiselele indlela namuhla. Ngokuba unguye izolo namuhla naphakade, siyakhuleka ukuthi uphulukise laba bantu. Futhi kwangathi njengoba umunye umbhali asho ukuthi ngenkathi u-Israyeli evinjwe ulwandle olufile esukezweni lesethembiso, ukuthi uNkulunkulu wabuka phansi ensikeni yomlilo ngamehlo athi kuthele, ulwandle lwathuthumela futhi lwahlehla futhi u-Israyeli waqhubeka nohambo. Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi lapho lamaduku ebekwa phezu komzimba wabagulayo, kwangathi uNkulunkulu angabheka hayi kuphela ngensike yomlilo kodwa ngegazi lendodana yakhe uqobo owenza, futhi kwangathi ukugula kungabuyela emuva futhi kunikeza indawo yamandla kaKristu okuphulukisa. Busisa le ngqungquthela Nkosi ekuphetheni kwayo kulobu busuku. Sikhulekela ukuthi uzovele usivakashele ngendlela enkulu njengoba kade wenza futhi usinikeze okwezibusiso zakho. Siyacela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi, Inkosi ibusise. Ngishukunyisiwe kakhulu ngokuncoma ngisanda kukunikwa ngomfowethu Carlson. Ngingathanda kanjalo ukuthatha isikhathi sokusho izinto ezimbalwa ngalokho, kodwa ngiyazi ukuthi nibe namuhla nakuyo yonke ingqungquthela. Kube nokushumayela okuningi nokushumayela okungako kwabashumayeli abakhulu abakhulumekini, futhi ngiyabathakasela bonke, futhi ngiyazi ukuthi nikathele manje futhi nizobe nigoduka emva kwesikhashana futhi mhlawumbe emabandleni enu kusasa. Futhi ngingeke ngithathe isikhathi senu esiningi, kodwa njengomfowethu Carlson nje isitatimende sigqamile kanjalo. Izolo busuku ngikathi ngisuka lapha ngigaxa uJoseph ngathi yini indaba ngami na, ngabuza umkami ngolunye usuku ingabe ngiwuhlanya yini, angikwazi ukuzibamba ukusho lezo zinto. Kukhona ilukuluku ngaphakathi kwami elikuqhubayo futhi angikwazi ukukubamba lokho. Yinto ethize kungukuthi ngiyaqalaza naphezu kwebandla. Namuhla ntambama ehhotela labahamba ngezimoto engihlala kulo bekunesikejane sabantu abangena bedakiwe nabesifazane nogogo, futhi begqoke izikhindi futhi begqoke ngokungabi nasimilo futhi bephuza futhi bebhema. Futhi ngicabangile uNkulunkulu kungani kufanele ngikhulume nodadewethu ngendlela engikhuluma ngayo, futhi ngingafuni ukusho lezo zinto, kodwa kungani kufanele ngikwenze lokho futhi ngibheke lapha na. Futhi nje ngomoya omuhle, hayi iphimbo elizwakalayo, kodwa into ethize ngaphakathi yathi angifuni abantwana bami babukeke kanjalo. Nakho-ke niyabo, ningabantu abehlukile. Ngenkathi ngimbona ethi noma ngikuzwile enhliziyweni yami, angifuni abantwana bami, lokho kungisizile. Abantwana bami ngiyalithanda ibandla, yilokho uKristu akufela ibandla. Futhi ngiyakholelwa ebandleni, kodwa ezinye zezinto eziqhubeka ebandleni lapho ushumayela njalo njalo ngokumelene nakho futhi wendlala izwi kukho, bese ke ubone ibandla lisaphumputha kulokho. Kungukuthi niyabonga ubuqotho, ngiyazi ukuthi ngibizwa ngayo yonke into kusukela engelosini enkulu kuye kudevel. Ngingumfowenu, ngingumfowenu, futhi lezo zinto zingashiwo ngami. Angikwazi ukukubamba okushiwo, kufanele ngibe qotho. Ngifuna ukusho njengoPawulu, angizange ngibe ongawulaleli umbono wasezulwini lowo owafika kimi ngisewumfanyana, futhi kusukela lapho iNkosi iye yasebenza, nginokuqiniseka kuNkulunkulu ukukholwa kuKristu. Lapha emavikini yambalwa edlule ngesikhathi sokugcina ngangiseChicago njalo ngangine i-businessman yayenze okubonakala yonke indawo kuncane ngabefundisi abehlukene edolobheni. Futhi ngangizokhuluma umbukiso ingxenye yokugcina yawo emhlanganweni omkhulu wabefundisi. futhi ngangilungiselela idili likamkhipheni lejubhile elikhulu likamoya. Ngiqakele ngingakubiza kanjalo futhi ngobunye ubusuku, cishe ubusuku obuthathu noma obune ngaphambi kokuba kwenzeke, ngangisegunjini lehotela. Umbane wawubaneka, kwakukhona isiphepho siqhubeka. Ngangisanda kufika nje ngivele emhlanganweni, kwakungaba yihora lokuqala ngqo ekuseni. Wathi iya efasitileni, kwakukhona lokho kukhanya ekamelweni eninaso isithombe sakho futhi naziyo. Ngakho wathi hamba uye ngale efasiteleni futhi umeduze kwaleyo ndawo yesithathu. Futhi ngamalapho ngabuka ngaphesheya, wathi bakubekele unoxhaka kodwa ungakhathazeki, ngizoba nawe. Tshela umnumzane Carlson lapha nomunye umuntu uyakuba naye, okuzoba nguTommy Hicks. Ngeke balithole lelo hole likhulu abahlela kulo, izoba kwekendaweni egumbi lensundu. Futhi lapho bengena kuyoba khona indoda yayikhalade ehleli kweso kunxele sakho. Waye sengikhombisa lapho wonke umuntu eyobe ehlezi khona, wathi manje khuluma lokho, uzohlangana nomnumzane Carlson kusasa okokudla kwasekuseni, nangu lapha ehlezi. Futhi egumbini umoya ongcwele wachaza yonke ingxenye yakho, futhi lowo mhlangano lapho ababezoba nawo khona wakhanselwa. Kwadingeka bathathe elinye igumbi, futhi lapho bonke bengena wonke umuntu wahlala ngo endaweni yabo. Nangu umfowethu Carlson akalokothi asho noma yini ngaphandle kwalokho okuqinisile, eqinisile ngokuphelele. Futhi ngathi enhlanganweni yabefundisi, ngiyakwazi enimelene nami ngakho kumayelana nemfundiso yami nguKristu. Manje nginizwile nizethula njengodokotela Sibanibani. Nodokotela Sibanibani, nginayo ngisho imfundo yasesikoleni yokufundwa nokubhalwa kolimi, kodwa ngifuna abanye benu nonke abathi imfundiso ayilungile ukuthi lowo ngudokotela ukuba uthole ibhayibheli lakho futhi uze lapha futhi umeduze kwami phambi kwalaba befundisi, noma sukane emva kwami kusukela manje kuqhubeke. Niyabo kunjalo. Uma kuyithikithi lokudla kuwe khona-ke ungazami ukuxoxisana nami, nginento yodwa, lokho ngukuthokozisa uKristu nezwi lakhe, futhi leyo yinhloso yami empilweni. Futhi bangane, akulula lapho uthanda abantu, futhi nokho kufanele nje ubanqume babe yizicucu. Uqondile ukwenza lokho, kodwa angakwazi kanjani umuntu ozoshumayela ngokuphefumulelwa asho noma yini ngaphandle kwalokho kuphefumulelwa okufikayo na? Uma ngike ngisho noma yini ephambene nezwi, khona-ke nginakise. Isizathu izikhathi eziningi phakathi kwabantu ngaphandle lapho ngiseziyingeni zezingqungquthela, angikhulumi lutho ngaphandle nje kweqavile enkulu imfundiso yobuvangeli. Ngezinye izikhathi ngizama ukukhuluma ngokumelene nesono nokusola izinto ezinjalo ngibona abantu bezenza, nokuzama ukuphila njengezwe besalokhu bezenza umKristu. Kuyisikhubekiso esikhulu kunazo zonke ibandla lake laba nalo esinjengaleso. Sifanele sibe ngaphakathi noma sibe ngaphandle sinjalo, kodwa singazenzi into ethize lapho singenjalo, futhi ngakho kwenza kube nzima kakhulu. Esikhathini esithile sedlule, umngane wami wavele wangibhalela incwadi. Kwakukhona umuntu owayemi lapho eduze kwalo mngane, wathi umfowethu Branham ungumprofethi ngenkathi engaphansi kokugcobo, kodwa wathi ungalaleli ukufundisa kwakhe, akulungile. Manje ungacabanga umuntu asho lokho na, umprofethi na? Ngani yilowo izwi lenkosi eliza kuye? Babenakho, kwakuyibo kuphela babenokuhunyushwa kwezwi. Angiyena umprofethi, angizisho ukuthi ngiyi noma yimuphi umprofethi, kodwa ngithi uma noma yimuphi umuntu obengeke avume ukuthi izwi likaNkulunkulu liqinisile, kungakhathaleki ukuthi kufanele sizisike kanjani thina uqobo. Asikwazi ukusika okwethu kwethu, sifanele sizisike ukuze silinganisane nezwi likaNkulunkulu. Asikwazi ukusika okwethu izwi likaNkulunkulu ukuze lilinganisane nesikucabangayo, sifanele sikugcine ezwini. Futhi othile wafika esikhathini esingeside sidlule, wathi le mfundiso lento ikholwayo, wathi uma ingelosi yenkosi yakutshela lokho sizokukholwa. Iqembu labefundisi, ngathi ingelosi yenkosi na, uma isho noma yini ehlukile bengingeke ngiyikholwe. Ungazisekela kanjani wena uqobo phezu kwesehlakalo noma umuzwa othile na? Udevil angakwazi ukulingisa noma imuphi umuzwa ongawuveza. Ngizibonile zonke lezi zinto, ngibone abantu, ngibone abahedeni besinemoyeni bekhuluma ngezilimi. futhi babuze igazi okephezini lekhanda lomuntu futhi babiza devil ngibabonile abantu bememeza futhi bengena abaka Muhammad bezihlohle ngezincezu zezinkuni eminweni yabo baze bangabe bese kwazi ngishona ukukuzwa bathatha umkhonto bese begijimisa ukhuphuka ebusweni babo kanjalo bememeza betazuluka bedumisa uNkulunkulu wabo ubiza lokho ngokuNkulunkulu na ngibabonile bezipoboza ngamahuku okudeba amabhola amanzi alenge kanjalo futhi bahambe emlilweni emafidi ayishumi nanhlanu okujula namafidi amane okuvundla kanjalo emuva naphambili kungabi khona ukuhangula komlilo kubo kungabikho ngisho nephunga lokusha ubiza lokho ngokuNkulunkulu na akunjalo neze uNkulunkulu uyizwe ekuqaleni wayekhona ulizwe ulizwe wayekuNkulunkulu ulizwe wayenguNkulunkulu nezwi liseNkulunkulu sizokwahlilela kanjani na Mama wami uQobo eyayizulwini esikhathini esingeside esedlule wathi "Pili ubulokhu ngisekele izinto ezokomoya mina futhi unginakekele uqinisekile ukuthi angizange ngilambe" ngathi "Mama siyisizinda samakatolika siyakwazi lokho singama Irish" ngathi "Ngenkathi ngiseyinsizwa futhi ngizwa ubizo lukaNkulunkulu asizange siye esontweni akukho namunye wethu angekaze ngibe sesontweni empilweni yami ngiyacabanga ngaze ngaba yindoda" futhi ngathi ngani ngaya ngale bandleni likatolika futhi bathi thina siyibandla ngihlela kubaluthela bathi siyibandla ngale kuma-baptist siyibandla awu yiliphi eliyibandla na kunamakhulu ayisishiyagalolunye nento yawo akekho ongasekela ukukholwa kulokho akekho ongasekela ukukholwa emuzwini munye kuphela uqinisile futhi lelo yizwi likaNkulunkulu kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami aliyikudlula u-Eva wavele wahumusha ngokungeyikho noma usathane wenza ku-Eva ingxenye encane nje yezwi likaNkulunkulu into encanyana nje futhi ibangele yonke lenkathazo ngabe kunjalo na konke ukufa zonke izingane ezinekhandi linamanzi wonke amadoda akhubazekile konke ukufa wonke amathuna nakho konke kwakungomuntu oyedwa nje ekholwa ngokungesikho izwi likaNkulunkulu ngokusonteka okukodwa kuncane futhi uma uNkulunkulu bengeke akuvumele kudlule ngaleso sikhathi kangakanani-ke manje na sizoza ezwini noma ngeke size enhlobo kunjalo ngakho ngakucabanga uthanda abantu abathandekayo nokuthi kubizani ukuma lapho futhi ungacabangi ukuthi uzothini futhi ubone umoya uqhumisa lezo zinto kodwa nokho induduzo yakhe enawe ukumbona eza abonise izinto ngingathatha noma ubani ocabanga ukuthi ngangingumpuli zangoma uyazi ukuthi yiso kanye sizathu esenza ababulala uJesu na yona impela into ngoba wayibona imicabango yabo kanjalo njalo uma ngifunde imicabango lapha izolo busuku bengiyobane enjalo uma umoya ongcwele ubungangivumela ukuba ngikhulume izolo busuku ngezinto ezinjalo ebeziqhubeka ngabe ningiphonsele ngaphandle kwezwe abantu bayakumbambathe mhlane bathi mfowethu futhi ucabanga ukuthi ngumpuli na ucabanga ukuthi ngiyakwazi lokho na angikwazi ukuba nomoya kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi ngikwazi ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza engaphezu kwalena uyakuyenza ngiya kubaba wami niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na asikhuleke baba osezulwini ake umoya ongcwele manje okhulume nathi kulawa amazwi ambalwa alandelayo uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi kungabibikho noyedwa oshodayo ngosuku lokwahlulela ukuthi sonke siyoba lapho futhi sonke zimbozwe ngegazi lendodana kaNkulunkulu sithethelela amacala ethu siyakuzwa usho ngesingesikhathi ngenkathi usifundisa ukukhuleka futhi ufika endawaneni usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanamacala kethu wabeke usuma futhi wathi uma wena ngokusuka enhlizweni yakho ungathetheleli yonke indoda isiphambeko sayo noyihlo osezulwini akakuthetheleli ngakho sibona indawo esikuyo uNkulunkulu ngithemba ukuphila ukuze ngibone usuku engingabona ngalo ibandla likaNkulunkulu ophilayo bonke bekleliswe njengebutho elikhulu likaKristu elilodwa bonke bembozwe ngegazi wonke udade nomfowethu ongcwele bemasha beya phambili ngamandla ezwi likaNkulunkulu wathi uyobuyisela konke kwadliwa yizinkumbi nezikhonyane nezinkasa ekudlile ngikholwa ukuthi uzokwenza Nkosi ngibambelele phambili ukuthi ukwenze futhi ngiyethemba ukukubona onyakeni wami uma kungenjalo ngizohlwanyela imbewu yezwi lakho bese kuthi ke lapho umoya ongcwele uwa uyokwenza siyabazi abalungileyo imvula inela abalungileyo nabangalungile imvula ifanayo enisela ukolo inisela ukhula kodwa baba nkulunkulu ekuphileni kwethu masingahlanyeli lutho ngaphandle kwembewu yoqobo kankulunkulu ngakho ke lapho umoya ofika futhi wehlela phezu kwayo sengathi ngaveza umfanekiso kajesu kristu kuyindodana noma indodakazi kakristu ngiyacela egameni likajesu amen uNkulunkulu anibusise ngokucebile nonke izibusiso zami nani ukuthula kwami kini futhi angikwenzi ngiyafisa futhi ngithemba ukuthi ngolunye usuku kokuningi uma kungasekho kulelizwe kulelozwe elizayo lapho sibizelwa ukubhekana noKristu ukuthi icelongo likhale abafileyo kuKristu bayovuka ukuthi ndawonye ukubumbana okukodwa okukhulu sizohamba ukuyomhlangabeza ngifuna ukukhuluma nje nginewashi lapha ngingalihlela futhi ngilenze imizuzu engamashumi amathathu ngamashe futhi lokho kuzoba nje ngelishumi inqo impela futhi uma uNkulunkulu ethanda ngizoqeda khona lapho-ke umzuzwana nje wesikhathi sakho uma uzowuchitha kancinyana nje manje kusasa ntambama kini nabantu baseChicago khiphani abagulayo benu nabahluphekile kusasa ntambama Martha kuzoba khona inkonzo yokuphulukisa lokho kunjalo mfowethu Carlson kunjalo na ngibuze umfowethu Joseph ukuthi kuzolunga yini uthe ubeqinisekile ukuthi kuzoba njalo ngakho lokho kulungile bese kuthi ke ngomsombuluko umhlangano omkhulu ubuthungi yabo enkolo kamfowethu Joseph lo mfo omncane nomusa esimthandayo sonke ngikhuluma nje kumfowethu lapha ukuthi ngikholwa ukuthi wangiyisa ngale kumfowethu Hegri ngaleso sikhathi uHegri ngenkathi ngithole incwadi ebukhali evela kuye futhi inkosi yasinika lawo mazwi amakhulu futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe amashimi amane noma ngaphezulu emukele umoya ongcwele phandle lapho ekolishi lamaluthela ungakucabanga lokho na kodwa lapho efika futhi wacabanga ukuthi kwakuyisangoma into ethile ephucuziwe kodwa ngenkathi eqotho ngokwenele ukuba ahlale phansi ngasezwini likankulunkulu laseke lifika kuye nalokho kwenza umehluko manje ngizofunda kujohane ongcwele isahluko sokuqala sika hayi ujohane ongcwele ngiyaxolisa kajohane wokuqala isahluko sokuqala sokuqala ivesi lesikhombisa sonke masifunde leli vesi kepha uma sihambe kukhanyeni njengalokhu yena oqobo esekukhanyeni sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu Kristu indodana yakhe liyasihlambulula kuso sonke isono ngifuna ukukhuluma umzizwana nje ngomcabango wokuthi inhlanganyelo futhi lokhu kuyingunguthela sonke siyazi ukuthi ingunguthela yisikhathi senhlanganyelo futhi sinakho ngiyayithanda inhlanganyelo ngiyathanda ukuza emhlanganweni wenhlanganyelo lapho esingaba khona nenhlanganyelo futhi uma nizongixolela ngemva kokufunda indikimba yami ukuthi ngenza ukuphawula kumfowethu ohlezi lapha umfowethu uTominikel ngijabule kakhulu lapho ubhala leso sihloko noma kweyakho ivoice yebusinessman mayelana nombono wokuya ezulwini wakubeka ncamashi ngendlela kwakuyiyo ngiyabonga mfowethu uTommy uNkulunkulu akubusise ngalokho manje ngokuthi inhlanganyelo enhlanganyelweni wonke umuntu uyayifuna kulobu busuku lapho ihotela labahamba ngezimoto bebenenhlanganyelo kwakuyini na ngokuphuza babenakho bahamba futhi bayolanda amabhodlela amaningi nobhiya ngaphesheya emathaveni futhi nahamba lapho bonke babekhona ogogo nomkhulu bephuza futhi beqhubeka izinto ezingcolile kunezo zonke ukuba ngangifanele ngizenze endlini eshisayo kwadingeka ngehlise amafasitela futhi ngilivale ukuze ngingawuzwa umsindo omkhulu oqhubekayo futhi kubukeka kimi sengathi uma siphila esizweni samaKristu lokho bekungafanele kuvunyelwe ngisho kodwa ngikutshela into eyodwa uqala ukuqabalaza futhi umemeze futhi ubhekisise ukuthi lokho kuthatha isikhathi esingakanani kuzoba khona ukuthile okushiwoyo ngalokho ngokusheshe impela nokho sikumelika engumKristu ngama egumbini ngahamba namuhla ukuyodla idina endaweni encane uma ngike ngize lapha futhi ngizodla idina ngapha uma ngingangena futhi ngizithelele egumbini ndawo ngahamba ngayodla idina endaweni encane futhi ngoba uqotho babe nalowo dumdumo mdala neyazi umculo wokuzibinya ngisithunywe sekolo ngiyeza kade ngiphakathi le kumalawo nasezansi emenweni yase-Afrika ngakuzwa lokho emuva lapho kodwa angizange ngicabange ukuthi ngikuzwe eMelika futhi nakho kwakuqhubeka futhi bonke beqhubeka ngavele ngagula futhi uBilly nami sasukuma futhi sahamba futhi saya kwenye indawo futhi babengenakho phakathi lapho ngathi bheka ngaphakathi futhi uma benelinye lalawo mabhokisi amadadlana okudlala umculo asingeni sikuyeke nje ngathatha umndeni wami kwenye ngesinye isikhathi ngihamba babekudlala ngahamba ngaya lapho ngathi mnumzane ngizithunywe senkolo futhi ngidinga wonke upeni nginawo kodwa nginomndeni wami futhi sonke silambile sekuphele cishe amahora amathathu sizama ukuthola indawo yokudla ngizokunika imali eyiphepha amadola amahlanu uma uzokhipha leyo pulaki lapho ngize ngiqede ukudla kwamenza waba namahlanu kakhulu ngayoqobo wathi gcina amadola akho amahlanu nje uma unesibindi singako wathi vele kuyeke ngakho yilokho-ke o imelika engumkristu kusobala yebo imelika engumkristu sizame konke banenhlanganyelo duze kwalolo hlobo lwezinto amagwaba banenhlanganyelo phezu kwesidumbu esifile kodwa amajuba adla ukudla kwamajuba anenhlanganyelo ensimini kakolo futhi ngakho kuya ngokuthi yini okwakho lokho oyikho ijuba likwazi manje alikwazi ukuhlanganyela namagwaba abaninamanqe ngoba alinayo inyongo akukho okubabayo ngalo lalingenako kudla bekuyolibulala futhi umkristu angeke ahlanganyele ngalapho kanjalo bekuyobulala wona kanye umoya owawukuye kudabukise umoya ngcwele futhi ubuyosuka manje sizama ukuthola inhlanganyelo nezizwe sikhetha izigidigidi zamadola silinikeza izizwe kuza kwamanye amazwe ukwenza inhlanganyelo futhi ubukhomanisi busabalala ezweni lonke ngokufanayo nje niyabo lapha esikhathini esingeside esidlule ngani awusaba nembi futhi ezinye zezinto zadutshula zabuyiselwa kithi zenziwe United States of America niyabo bezama ukuthumela lezo ngale izinto nezinto ezinjalo futhi bakudubula bakuphindisele kithina ungeke uthole inhlanganyelo kanjalo angeke nje ukwenze manje sizamile khona-ke ukufundisa abantu enhlanganyelweni yikho indlela yokufundisa abantu ukuhlanganyela uya kude kakhulu ngaso sonke isikhathi ibandla lalahlekelwa ubuzibulo balo ngenkathi lemukele imfundo esikhundleni sensindiso ukuzama ukuletha abantu ekwazini uKristu bazama ukwenza ihlelo ukuhlanganyela ngeke kwenze ngoba udweba umugqa womngele unqamule omunye umfo ngeke kwenze ayikho indlela ukuhlanganyela kokwamahlelo awusoze wakwazi ukukwenza ngoba ihlelo ngalinye lomkhandlu wamabandla omhlaba ngani balwa bodwa bazisika uqhoqhoqho wabo bangake bayithola kanjani inhlanganyelo kuyilapho abantu phakathi lapho bengakholelwa ngishona kuNkulunkulu na abaphika inkolo nakho konke okunye ungakwenza kanjani uJesu wathi bangahamba kanjani ababili ndawonye bengavumelananga na ungakwenza kanjani na yinye kuphela indlela ungahamba ngayo nenye indoda yilapho uvumelene nayo ngakho uzonqunywa kanjani emahlelweni nokunye nokunye futhi wenze isivumelwano lapho omunye ezohlukanisa nomunye na kanti futhi uNkulunkulu ufuna sihlanganyele kukhona okuthile kukho ukwenza inhlanganyelo umuntu ubehlala efuna ukukwenza kodwa uhlale ezama ukuzuza ngolwazi lwakhe uqobo ukuthi ukuletha kanjani futhi akasoze akwazi ukukwenza yinye kuphela indawo yenhlanganyelo yoqobo futhi leyo ingaphansi kwegazi elichithiweyo longenacala yileyo ndlela kuphela esingaba nakho ngayo besingaba nenhlanganyelo uma wonke amabandla bengaba yiluthelo uma lonke ibandla belingaba yi-baptist noma kanjalo njalo besingaba nenhlanganyelo ngaphansi kwamalungelo ehlelo kodwa thina esifunda ibhayibheli siyazi ukuthi lezi zinto zisenza singavumelani manje into kuphela esingaba nenhlanganyelo ngaphansi kwayo kufana nokuthi sihlezi lapha kulobu busuku ama-methodist ama-baptist luthela i-presbyterian kumbe noma yini enye lapho singaphansi kwegazi elichithiweyo longenacala lokho ngokuyisidingakalo sikankulunkulu futhi unkulunkulu akalushintshi neze uhlelo lwakhe lapho unkulunkulu eke wenza isinqumo kufanele ahlale naleso sinqumo ukuze kube phakade manje akane siphelo siyasibona abangena siphelo siyizidalwa ezifayo ngakho ke singabane siphelo ngakho ke angeke sibe be okungena siphelo ngakho ke senza izithembiso wena wenza izithembiso ufanele uziphule wenza ukuthize namuhla futhi kusasa wazi kabanzi ngakho ukuze ukwenze kangcono kusasa ngonyaka ozayo usengakwenza kangcono kunalokho owakwenza ngalolo suku ngoba ufunda kabanzi ngakho ngoba singabane siphelo sibophezekile kulamazinga amancane amathathu esiphila kuwo kodwa uNkulunkulu akanesiphelo ngakho ke uNkulunkulu angakhuluma kanye futhi khona isinqumo sakhe siphelele futhi asisoze saguquka kungaleso sizathu
All around my soul gives way, then he's all my hope and stay. For on Christ the solid rock I stand, all other drowns is sinking sand. And Christ is the Word.
No Christ uyizwi phezu washo ukuthi kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze ledlula akukho nelilodwe izwi lalo elingehluleka ngoba liyizwi likaNkulunkulu wena ungeke encwadini yokugcina esambulo yathi noma ubani oyokhipha izwi lilodwe kulena noma inezele izwi lilodwe kuyo okufanayo kuyokhishwa ingcenye yakhe encwadini yokuphila Ngakho ke noma yesiphi isivumo khona noma yini enye eyonezela noma yini ezini likaNkulunkulu noma isuse noma yini kulo kungukufa ukwenza njalo njengoba kwakunjalo kuEva ekuqaleni kuyisigwebo sentambo ukuthatha noma ukwengeza lithathe njengendlela elikusho ngayo iBhayibheli lithi alihunyushwa ngasese selivele lihunyushiwe vele lifunde futhi likholwe uNkulunkulu yaliqapha izwi lakhe ukuligcina ngakho ke liyizwi lakhe okufanele lesime kukho manje indawo kuphela ngakho ukukholwa izwi lakhe indawo kuphela phansi kwegazi elichithiweyo yindawo yenhlanganyelo lapho wonke umuntu engabuthana khona futhi ezwe okufanayo ngoba kungaphansi kwendawo eyodwa yegazi elichithiweyo manje kubeka ukukholwa kwakho phezulu kwanoma yini enye ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu izihlabathi ezibishayo noma ngabe kuyini kuseyizihlabathi bathi ezibishayo kufanele kube yizwe iqiniso lelo siyakukholwa lokho ingalesi sizathu nginokukholwa kokukholwa lokho yonke into uNkulunkulu ayithembisa manje ngithi uNkulunkulu angenza izinto ezingalotshiwe ezweni okuyiqiniso kodwa njengo lo kufanele ngizibuze ngalokho kodwa inqobo nje uma enginika lokho akwethembisa lapha ngiyokweneliswa yilokho nje akwethembisa khona ke ngiqinisekile ukuthi ngiqinisile hlala nezwi lakhe izwi lakhe alina kuguquka ngokuba uma engaguquka khona ke uNkulunkulu angaguquka uma izwi lingaguquka uma izwi lidinga ukuguqulwa khona ke uNkulunkulu akasuye uNkulunkulu uma uNkulunkulu ehlangana nomuntu futhi phezu kwesisekelo sokukholwa kwakhe phansi kwegazi elichithiweyo wasindisa umuntu wokuqala uAdamu ufanele ahlale njalo njalo engaphansi kohlelo olufanayo uma engenzanga wenza ukuthile kungalungile ngenkathi yenze isinqumo sakhe sokuqala uma uNkulunkulu asindisa umuntu futhi ukuphela kwendlela amsindisa ngayo kwakungegazi elichithiwayo lewundlu elingenakucala uma leso bekuyisisekelo uNkulunkulu anquma ukusindisa ngaso umuntu noma yini uma eke akuguqulela esivumweni sokholo somunye umuntu noma ibandla noma imfundiso zethile khona ke uNkulunkulu wenze isinqumo esingalungile ensimini ezeyideni ngoba umuntu okuqala ake amsindisa wamsindisa ngesisekelo sokukholwa kwakhe egazini elichithiweyo lewundlu elingenakucala kuyindawo kuphela lapho ayengeza khona uNkulunkulu wakhetha indawo wabiza uAdam noEva futhi wachitha igazi longenakucala futhi wabasibekela ngempahla yalona ongenakucala benegazi phezukwabo leso kwakuyizisekelo sokuthi umuntu wayengakhuluma noNkulunkulu futhi ezwe izwi lakhe futhi athole izwi lakhe kwakungaphansi kwegazi elichithiweyo futhi ukuphela kwendlela abantu noma amabandla noma abantu bayoke baziqiniso langempela ngokuNkulunkulu ukungena ngaphansi kwegazi elichithiweyo longenakucala ebukhoneni bakhe khona ke umoya oza phezu kwenu uzofakaza ukuthi leli izwi liqinisile lonke izwi lalo futhi alidinge ukulungiswa ndawo kunjalo kufanele kuhlale kunjalo ngoba uNkulunkulu lesinqumo sakhe sifanele siphelele futhi siphelele kuze kube phakade ake siqhube into imizuzwana imbalwa nje into yokuqala niyazi imizuzu yami engamashumi amathathu izophela futhi ngeke ngiqale manje nangaphansi kwegazi elichithiweyo. Manje siyaqonda ukuthi incwadi yendala kunezo zonke ebhayibhelini ngujobe, incwadi yendala kunezo zonke elotshiwe, yalotshwa ngaphambi kokuba uMose alobe uGenesise. Kwathi yalotshwa ngaphambi kokuba uMose alobe uGenesise njalo. Manje qaphelani uJobe, indoda elungile, indoda emesaba uNkulunkulu, yonke into imelene naye. Ngelinye ilanga uSathane wathatha umqondo wokumenza aphike uNkulunkulu, futhi ngenkathi yenza uJobe. Ngiyakuthanda ukufunda uJobe. Abantu abaningi bathi imfumbe akusiyo yizwi likaNkulunkulu. UJesu wabhekisela kuJobe ngokuthi uzwanga ukubekezela na? Kungakhathaleki ukuthi kwakwenzekani, ukuthi wayehlushwa kangakanani, wayebizwe kangakanani ngokuthi wayeyi endleleni engalungile, uJobe wahlala wanganyakaza ezwini. Ngiyakuthanda lokho. Wathi, mhlawumbe abantwana bami bonile, ngizobanikelela umhlatshelo. Manje into kuphela indoda eyayiyazi kwakungumnikelo wokushiswa. Lokho kwakuyisidingakalo sikaNkulunkulu. Futhi abantu abaningi bayacabanga ngesikho isikhathi ngoba inhlekelele yehlela umKristu. Oh, wehla entendweni kaNkulunkulu, bashiya ibandla baphuma. Ngesikho isikhathi lokho akunjalo, ngoba uNkulunkulu uyalaya yonke indodana eza kuye. Uyayihlanza futhi ayihlambulule futhi uyayivivinya ukubona ukuthi izoma yini. Lokho ayekwenza ngesikhathi sikaJobe. Ngashumayela ngoJobe ngesikho isikhathi cishe izinyanga eziyisithupha. Lapho ngalusa, kwakukhona ninikazi elalinokuba qotho ngokwanele. Ngamkhuphulela kuleyo ndunduma yomlo othehlezi phandle lapho, niyazi? Wonke ecwele amathumba nocwezu lokuhamba enwaye amathumba akhe. Futhi wesifazane wathi, mfowethu Branham, uzoke umehlise uJobe kuleyo ndunduma yomlotha na? Zisho amasonto amathathu kodwa ngangikwakhela ngapha nangapha ukuze ngikwenze. Wayelapho-ke wayengumprofethi, wayengocothiweyo kwaNkulunkulu. Futhi into kuphela indoda eyayazi kuyenza ngokungukuhlala nezwi yilokho kuphela. Bafika futhi bathi, Jobe, yazi ukuthi wenze okungalungile. Bheka ukuthi kwenzekeni kuwe, wonke umuntu ukufulathele. Futhi lapha abangani bakho sebehambile nakho konke. Futhi kuphela kwento ongayenza kuhlala phandle lapha. Bheka ungobukeka elusizi odabukile namathumba nakho konke okuqhume kuwe. Futhi bheka isimo sakho. Kodwa uJobe wathi wayengonanga ngoba wayeza ngendlela kaNkulunkulu emisiwe ngaphansi kwegazi elichithiweyo. Khona-ke uNkulunkulu ubophezelekile kumuntu ozoma kanjalo. Wamthedela wehla waya kumuntu wokugcina, ngisho nakumkakhe. Waphuma wathi, Jobe, kungani ungathi uNkulunkulu ufe na? Cabanga nje umkakhe uqobo wamjikela. Futhi ngoba uthile uzosijikela, futhi acabanga ukuthi siyahlekisa futhi sinqaba. Bonke abantu bakaNkulunkulu bayahlekisa futhi bayinqaba ezweni. Impela banjalo, niyisizwe sinqaba ubupristi bobukhosi. Ninikele imihlatshelo kuNkulunkulu, izithelo zezindebe zenu zidumise igama lakhe. Manje siyaqaphela ukuthi ngisho umkaJobe wamjikela, wamfulathela futhi wathi, kungani ungathi kuNkulunkulu futhi ufe na? Ngamanye amazwi, ubukeka ulusizi, kungani ungavele uthuke uNkulunkulu futhi ufe na? Wathi, ukhulumisa kumfazi oyisiwula. Manje akakaze ambize ngesiwula. Wathi, ukhuluma njengaye. Akakaze athi wayeyisiwula. Empeleni ake ngiyakulungisa lokhu. Kwezinye izikhathi lapho nginibizela phansi bodade, angisho ukuthi ungowezwe, kodwa ngezinye izikhathi ubukeka njengaye. Ngakho angisho ukuthi uyokwenza okungalungile, kodwa ngezinye izikhathi uqoka njenge kufana nalo, uyabo? Ngakho uJobe watshela umkakhe, ngeke ngingene kulokho. UJobe watshela umkakhe wathi, ukhulumisa okomfazi oyisiwula. Futhi emva kwesikhashana, uNkulunkulu ohlala ethembekile lapho siza ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu, uJobe wathi, ngenzile isivumo sami, ngiwoshisile umnikelo. Lokho kanye uNkulunkulu ekudinga. Wakhonza uNkulunkulu ngaphansi kwegazi elichithiweyo. Futhi khona manjalo, khona-ke umoya wehlela phezu komprofethi, futhi imidumo yabhonga, futhi kwabaneka imibane. Futhi wathi, ngiyazi umhlengi wami uyaphila. futhi ngezinsuku zokugcina nakuba ngemva kokuba izibungu zesikhumba ziwubhubhisa lo mzimba lokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakuzibonela mina ngokwami niyabo ngaphansi kwegazi lakho kuhlezi bonke abanye kude kakhulu njenganoma yini kodwa uJobe esezi ngaphansi kwegazi enezwi yilokho-ke phansi kwegazi enezwi kungakhatheleke ukuthi kuba mnyama kanjani qhubeka nje bambelele ezwini likaNkulunkulu elingaguquki yehla ngo uma ubambe izwi unesandla sakhe qhubeka wehle kwase kuthi-ke yena engumprofethi imibani yabaneka futhi wabona umbono wokuza kukaNkulunkulu wayazi ukuthi izibungu zesikhumba sakhe ziyowubhubhisa umzimba wakhe kepha wathi nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakuzibonela mina ngokwami amehlo ami ambone kungabi omunye ngokuba asilethanga lutho ezweni kuqinisekile ukuthi asikhiphi lutho inkosi iphile inkosi ithathile malibongwe igama lenkosi wahlala kulelo gazi elichithiwayo nezwi isithembiso wayengowomoya wayengumprofethi kubukeka sengathi uNkulunkulu wamfulathela kodwa nje ukuzama nokubona ukuthi wayezohlala yini nezwi sonke sivivinyiwe wonke umkristu yonke indodana wonke umntwana oza kuNkulunkulu uvivinywa ngezwi abone ukuthi uzothembeka yini kulo lapho kufika kwelamanqamu yesiphi isinqumo ozosenza na yilokho-ke nalowo ongekumele ukujeziswa kodwa aqhubeke nezwe ungumntwana wesihlahla futhi hhayi indodana noma indodakazi kaNkulunkulu impela kunjalo manje kodwa umqondo kamoya uyalibamba izwi ahambisane nalo nomoya wehla ngaphansi kwegazi elichithiweyo bese uthatha lowo muntu u-israyeli wayenendawo eyodwa yokuhlangana yenhlanganyelo yinye kuphela indawo u-israyeli ayengahlangana kuyo noNkulunkulu leyo kwakungaphansi kwegazi elichithiweyo ayikho enye indawo uNkulunkulu ahlangana nabo kuyo kodwa ngaphansi kwegazi elichithiweyo manje siyangale kunumeri sahluko seshumi nesishiyagalolunye okomzuzwana nje ukukucaphuna ngeke ngibe nesikhathi sokukufunda kodwa nje ukukucaphuna siyathola kunumeri weshumi nesishiyagalolunye sithole lokhu ukuthi uNkulunkulu watshela abantwana bakwa-israyeli ohambweni lwabo wathi ngitsheleleni ithokazi libomvu elingakaze lifike ejokeni kuyini lokho na lokho kusho kuthile ukuba besinesikhathi besingangena kulezo zifanekiselo ithokazi libomvu lifanele libe bomvu lingabi nebala kulo libe bomvu okubomvu umbala omubi ngomqondo owodwa kwegama kodwa okubomvu umbala wokubuyisana senake nazi ngokwesayense okubomvu ngokubomvu kubukeka kumhlophe na kulungile okubomvu ngokubomvu ubheka okubomvu ngokubomvu kubukeka kumhlophe noma izono zakho zibomvu njengegazi kodwa lapho uNkulunkulu ebuka kuzo ngegazi elichithiwayo lendodana yakhe umhlophe njengeqhwa okubomvu ngokubomvu awukho omunye umbala okwenzayo okubomvu ngokubomvu kubukeka kumhlophe futhi yileyo ndlela uNkulunkulu akubuka ngayo wena nakuba wena akunandaba ukuthi uyini uma ungena ngaphansi kwegazi elichithiweyo uNkulunkulu akakuboni kodwa ubuka ngegazi futhi nakuba izono zenu ziningi kakhulu nokho nibukeka nimhlophe njengomnduze kuye isitshalo esibomvu esingenawo amabala kufanele neze sibe nejoketi enyeni yazo ngingaqhumisa lokho kube yizicucu khona manje asiboshelwanga nanoma yini kunjalo kukho nhlangano engakholwayo sihlala sikhululekile khona-ke sasizoba yini na umhlatshelo khona-ke sasizoshiswa sibulawe kusihlwa hhayi kuseni kusihlwa kodake sizoshizwa futhi umlotha waso wawuzobekwa eceleni ukwenzela amanzi okuhlukanisa wo yeka isigameko esihle lokhu okuyiso uma nje singangena kuso ukuthi amanzi noma umlotha wawuzobekwa kanjani wenziwa amanzi okuhlukanisa ngakho-ke babezothatha igazi laso futhi benze imisho eyisikhombisa phezu komnyango lapho wangena khona ebandleni uphuma egcikeni wangena ebandleni endaweni engcwele futhi khona-ke umoya wawusendaweni engcwelengcwele kapelani manje isithombe esihle kanje lapha ngethemba ukuthi le mizuzu yemihlanu noma izithupha ezayo ningakubamba kapelani engcwelengcwele nendlela yokusondela eyenzelwe umuntu ongcolile babe nezinqubo ezithile okufanele bahlangabezane nazo. Okokuqala, ongcolileyo kufanele angene emagcekeni angaphandle futhi lapho afafazwe ngamanzi okwehlukana. Ayini amanzi okuhlukanisa na? IBhayibheli liyasitshela ukuthi sigezwa ngamanzi ezwi lokwehlukana. Ngakho-ke izwi liyasehlukanisa nokungakholwa kwethu. Isivumokholo singakwenza kanjani na? Izwi liyasehlukanisa, liyinto esazisayo ukuthi sinephutha. Uma uke waye ebandleni lathi kulungile ukwenza lokhu, wase uza ngapha futhi kwathi ngapha futhi wenze lokho, wozani ezwini. Izwi yilo elisihlukanisayo. Futhi manje qaphelani enye into, ngithemba ukuthi nizongixolela uma ngeqala lesi sikhathi. Qaphelani enye into, kuhle kakhulu ukubuyeka. Ofafaze alamanzi okuhlukanisa ufanele abe nezandla ezihlanzekile, futhi lokho kufanele kugcinwe endaweni ehlanzekile. Amanzi okuhlukanisa awakwazi ukuhlala endaweni enyanyekayo, kufanele agcinwe endaweni ehlanzekile. Amagceke angaphandle kuyini na? Isoni esiza futhi sizwe izwi futhi sakhe ukukholwa kuzo ukuthi linguNkulunkulu. Ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Manje yini esizama ukuyenza na? Ngena enhlanganyelweni. Manje umuntu wezwa izwi, walikholwa izwi futhi wafafazwa ngaleyo nkathi ngamanzi okuhlukanisa, nokho wayengekho enhlanganyelweni. Qhaba mnumzane, manje nina baqavile, ngifunani bheke lokho. Wayesa lokhu angekho enhlanganyelweni. Khumbulani lapho u-Israyeli ekhuphuka ephuma eGibhithe, uMowabi wahlangana naye futhi akamvumelanga ukuba abene mvuselelo ezweni lakhe. Kwakungekho kubambisana. NoMowabi wakholwa nguNkulunkulu ofanayo, u-Israyeli akholwa kuye. Bahamba base beyisa umbhishobhu wabo phezulu lapho, uBhalaki bamehlisa lapho, futhi wayeqave nje njengoba u-Israyeli wayenjalo. U-Israyeli lowo mzulane akukho ndawo angaya kuyo. Lesi sizwe esikhulu esihlelekile lapha sindawonye. Bakhipha osaziwayo babo ukuba baqalekise leso sigejane samambuka, basho bekhuphukela lapho. Bakhohlwa ukuthi lesi sigejane sabantu esasingenayo indawo esingaya kuyo, kodwa babe uzulane nezihambi nabafukazi. Behluleke kubona leyo nsika yomlilo ihamba phambi kwabo. Besileke kubona leyo nyoka yethusi nalelo dwala elishayiweyo libalandela, nakuba babenze iphutha. UBhalamu wacabanga, impela mina ngikumuntu oqavile, ngizokwenza impela. Futhi wakha amaltare ezikhombisa, yilokho uNkulunkulu ayekudinga. Nombolo ephelele, wabeka izinkunzi eziyisikhombisa ezihlanzekile, khona impela lokho u-Israyeli ayenakho. Ama-altare ayisikhombisa, yilokho u-Israyeli ayenakho. Izinto ezizibani eziyisikhombisa, kanjalo njalo. Inombolo ephelele, futhi nangu lo mbhishobhu yenza into efanayo impela. Imihlatshelo eyisikhombisa ehlanzekile, futhi kanjalo nezinqambe eziyisikhombisa. Ekhuluma ngokukholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu, iwundlu likaNkulunkulu laliza. Ukhuluma ngokuqavile, uqavile njengoba u-Israyeli wayenjalo, kodwa wayengenawo umoya, wayengekho enhlanganyelweni noNkulunkulu. Uma lokho kunjalo, uNkulunkulu kufanele aphendule koqavile, khona-ke wenqaba ngempela umuntu ongalungile. Ngani? Wayezofanele emukele uMowabi, futhi wayefanele emukele u-Israyeli naye. Uma kuphela uNkulunkulu ethathe ukukhonza ibandla i-altare, uKhayini wayengoqavile njengoba nje u-Abela wayenjalo. UKhayini wakha i-altare, uKhayini wenza umhlatshelo, uKhayini wakhonza i-altare ukujoyina ibandla, umhlatshelo, isivumukholo, nazo zonke lezi zinto, uma kuyilokho kuphela uNkulunkulu okudingayo. Wayenephutha ke kathi elahla uKhayini, ngoba uKhayini wafika ngaleyo ndlela esisekelweni esifanayo u-Abela asenza. Kunjalo impela. Kodwa kokuyini na? Ngesambulo, ngesambulo, hayi ngemfundo, kodwa ngesambulo. U-Abela wabona ukuthi kwakungebona ubhanana noma amaphula ayedliwa ngu-Eva. Futhi wanikela ngegazi, futhi uNkulunkulu wakwamukela, kwembulwa kuye. Ingaleso sizathu uJesu athi iqobo lakhe ngenkathi ehla entabeni yokuguqulwa isimo, wathi nithi ngingubani? Omunye wathi uMose, u-Eliya, kanjalo njalo. Amandla angaphezu kwawemvelo anyakazisa izinto ezinjalo. Ngepho Petru wathi, wena ungukristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Futhi wathi ubusisiwe wena Simoni indodana kaJona, inyama negazi akukwambulelanga lokhu. Awukaze ukufunda ikolishi lezenkolo, bekungelona izi nje ngokuphelele, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile lokhu kuwe. Manje ibandla likatolika lathi kwakunguPetru abakhela phezu kwakhe ibandla, amaprotestane athi kwakunguKristu. Ngendlela yami yokubona kwakungekhona kukodwa kwakuphezu kwesambulo sezwi. Ngoba wathi wena unguPetru, futhi inyama negazi akukwembulelanga lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile kuwe. Naphezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, namasango esihogo angeke alahlule. Kuzokhombisa ukuthi lonke isango lesihogo lizomelana nalo, kodwa lisoze lanqoba. Izwi liyoqhubekela phambili ngongo kufanayo nje. Phezu kwaleli dwala ngakha ibandla lami, kubonisile ukuthi yonke into yomelana nalo, kodwa angeke yanqoba. Liyoqhubekela phambili ngokufanayo nje. Manje amanzi okwehlukanisa esehlukanisa esivumela ukuba siqonde ukuthi siyizoni, ukuthi singabaphambukayo. Yingakho ngikwazile ukuyiqonqa into, yingakho noma yimuphi umfundisi ubefanele ame amelane nanoma yini uNkulunkulu athi ayilungile ukuba yenziwe. Ugcwaliswe ngomoya uyokwenza ngokuba kuvele ezulwini. Niyabo, ngokumelene nokungalungile akufanele kwenze lokho. Amanzi okuhlukanisa lawo, lokho kwakungenele, waqonda lokho kwakuwulwazi lwakhe, ingqondo yakhe, isibeletho somqondo wakhe, izinkundla zempi lapho izimpizi lwelwa khona engqondweni. Bese-ke kulahle eceleni, uyakwamukela ukuthi kuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Ngabe usekulungele ukuhlanganyela manje na? Qhaqha, lowo kwakungumlayezo kaLuther. Wahamba kwafika, uyahamba uqonde ngendlela efanele manje. Uhamba ngayiphi indlela na? Ngasebandleni. Nangu wehlukanisiwe lapha ngamanzi, ukugezwa kwamanzi ezwi, wehlukanisiwe esonweni sakhe. Manje uyaphenduka, khona-ke ufanele aqonde imisho isikhombisa. Ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi sokungena kulokho, iminyaka ibandla isikhombisa, izindi zezibane eziyisikhombisa okufanayo. Yonke iminyaka, lonke ibandla, yonke enye into kufanele iqonde ukuthi kuyigazi lonke ikholwa. Usephakathi, hhayi enhlanganyelweni, ibandla lingaphakathi likhonza, kodwa ungaphandle lapha ezilungiselela. Usaphikisana nehlelo nenhlanganyelo konke okunye. Kodwa lapho engena ngaphansi kwegazi, wenzani lapho ebuka lelo gazi na? Liyaqonda, kumenza aqonde ukuthi kunento ethile eyafa futhi yachitha igazi layo. Futhi yahamba phambi kwakhe ukwenza indlela yenhlanganyelo. Khona-ke ubona imisho yegazi emnyango, uyaqonda emva kokuba eselazi izwi likaNkulunkulu. Khona-ke ufika ekuqondeni igazi elichithiweyo. Futhi uzofanele eze ngaphansi kwegazi elichithiweyo, njengo-Israyeli eGibhithe kanjalo njalo. Uza ngaphansi kwegazi, khona-ke ngemva kokuba eseziqondile. Futhi amaHebheru 13:12-13 athi uJesu, ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo, wahlupheka ngaphandle kwamasango. Wayengumhlatshelo wethu, yonke into evela emzimbeni wakhe ihlanganisa ukuzalwa okusha. Lalelani bodade, ngingumfowenu futhi ngethemba ukuthi niyangiqonda. Lapho ingane izalwa, iyiphi inqubo yemvelo yokuzalwa kwemvelo na? Into yokuqala, uma kungukuzalwa okuvamile ngamanzi, okulandelayo igazi, bese kuba ukuphila kuphuma emzimbeni kaJesu Kristu. Bagwaza uhlangothi lwakhe, amanzi, igazi, futhi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Kwakukhona izakhi ezintathu ezazivela egazini lakhe: ukulungisiswa, ukungcweliswa, umpapathizo kamoya ongcwele. Lokho kukuletha egazini ungene enhlanganyelweni. Bese kuthi lapho lo muntu ehlukaniswe yizwi, engcwelisiwe ngegazi, ungena enhlanganyelweni yobuNkulunkulu. Khona-ke usebandleni labantu lapho amandla kaNkulunkulu ehla khona. Futhi inhlanganyelo abakhathali ukuthi yini lena lokho noma okunye, bonke bangaphansi kwendawo eyodwa nakuvumelana kunye. Negazi likaJesu Kristu lisihlanza kukho konke okungalungi. Khona-ke sinenhlanganyelo omunye nomunye. Amen. Wo, bengingathanda kanjani besinga bambelela kulokho isikashana yebo mnumzane kodwa nasi sizathu ingaleso sizathu ngithanda lezi zinkunkuthela zebusinessmen umunye wenze umsindo esikhatini esinge sida sedlule ukuthi ibusinessmen ibizokwenza ibahlanganyele nenhlangano ethile ngathi lapho benza ngihambisa ikhadi lami lenhlanganyelo lokho kuyibulela khona lapho kukwenza ngaso sonke isikhathi kuyakwenza impela yebo mnumzane cha bo mnumzane ngikanye nabo ngoba bamele yona impela into engikholelwa kuyo ngikhathali noma uyimethodist baptist presbyterian noma ngabo yini lapho ufika ngaphansi kwalelo gazi mfowethu sinenhlanganyelo omunye nomunye futhi wonke umuntu ubukeka ngokufanayo lapho uJesu efundisa lowo mfanekiso odumile futhi ekhuluma ngesidloza kusihlwa somshado wafumana indoda eyodwa lapho engayembethe ingubo yomshado wena siyawazi amasiko asempumalanga ngike ngaba lapho futhi ngiyazi ukuthi bakhipha izimemo futhi wonke umuntu unesimemo esizayo noma ngabe umpofu noma ngabe ucebile noma ekwazi ukugqoka kahle noma cha kukhona indoda emnyango futhi umyeni futhi imnika ingubo ende lapho ngene ugqoke ingubo ende angikhathali noma uma nikiniki noma ngabe uyini ugqoke ingubo ende futhi bonke babukeka befana ngoba bangaphansi kwengubo ende futhi abakwazi ukuthola ingubo ende ngaphandle kwesimemo futhi le ndoda yayinyelele yangena ngengendlela yayingenaki ubani enhlanganyelo ngoba yayingagqokile kahle futhi lapho umuntu evumela isivumo kholo sakhe noma ihlelo lakhe limehlukanise nomfowabo kukhona ukuthile kungalungile wanyelela wangena ngesango elithile lehlelo noma into ethile enjalo futhi iBhayibheli lathi mbopheni nimphonse bumnyameni obungaphandle lapho kukhona khona ukukhala nokulila nokugedla kwamazinyo futhi akuzona izivumo kholo ezisingenisayo akuzona izivumokholo ezilethe inhlanganyelo yethu khona imfundo isiqhelisa kude kakhulu nayo kuna noma yini enye engazi ngayo uNkulunkulu kwakungezona izinhlelo zemfundo kwakuhlelo lokufa kwendodana yakhe ukufa kumbelwa nokuvuka ukuchithwa kwegazi futhi ngalokho ngaphansi kwalelo gazi sonke sinenhlanganyelo omunye nomunye ngenkathi igazi lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu lisihlanza kuze sonke isono sini isono na ukungakholwa amen akukho umuntu kuleyo nhlanganyelo noma ukukhonza oyophikisana noma yiliphi izwi likaNkulunkulu ake alikhuluma kungani na wona kanye umhlatshelo owamfelayo yilowo owaloba izwi eTestamenteni elidala lapho ikholwa likhuphuka likhonza lalenze ukuthi le kungalungile lalingeke ngaphandle kokuthi lize ngegazi lenzani na lalethe iwundlu lalo lenyukela kumpriesti umpriesti walihlola iwundlu ukubona ukuthi kwakuyiwundlu elihle yini eliphelele lase libeka izandla zalo phezu kwewundlu futhi lavuma izono zalo khona ke izono zasuswa kulo zayiswa iwundlwini iwundlu lifanele life ngoba alisesona isoni kodwa iwundlu balinquma umphimbo igazi laphuma lafafaza phezulu lasha emlilweni kulungile qaphelani manje lokho kungaba kuhle ngokwenele kodwa kungani kungani lokho kungazange kusebenze na kwakukhombisa ukuthi kwakuza ukuthile ukukhudlwana ngoba igazi lembuzi igumbe lemvu lalingena kuhla ulele isono lalingasisibekela kodwa alikwazanga ukusehlukanisa kungani na umoya oyimpilo esengamuzaneni legazi ekwakhiweni kwegazi empilweni engamuzaneni legazi kwakungukuphila kwemvu naleyo mvu efanayo lokho kuphila kwaleyo mvu kwakungena kubuyela phezu komkhonzi ngakho ke lalingena kusebenza kodwa lapho sifika eCalvary ngokukholwa sibeka izandla zethu phezu kwewundlu likaNkulunkulu nengamuzana legazi lakhe laphuma okwakungesuyo umJuda noma wezizwe wayenguNkulunkulu futhi thina kulelo gazi elingonakalisiwe hayi ngobulili kodwa ngesenzo sokudala sikaJehova qobulo yakhe owadala ingamuzana legazi yesibelotsheni sentombi futhi laveza indodana kaNkulunkulu wayengeyona indodana kaMaria cha biza nina amakatolika nimbiza ngokuthi umama kaNkulunkulu nibiza wesifazane umama kaNkulunkulu akazange ngisho mbize ngomama nakanye wambiza ngokuthi sifazane ilokho ayeyikho wayeyizifuka melizi uNkulunkulu asisebenzisa ncamashinje ngoba nje ayengasebenzisa noma yimuphi omunye umuntu wayenge yena umama kaNkulunkulu uNkulunkulu akanaye umama wayenguNkulunkulu yedwa kuye kwahlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Lapho sibeka izandla zethu phezu kwalapho futhi sivuma ukuthi ungumsindisi wethu noNkulunkulu wethu, futhi lapho sibeka izandla zethu phezu kwakhe ngokukholwa negazi lachithwa lapho eCalvary, singeniswa enhlanganyelweni nomoya ongcwele owawukulelo ngqamuzana legazi ubuyele ekholweni. Umenza indodana noma indodakazi kaNkulunkulu, khona-ke sinenhlanganyelo. Futhi uma umoya ongcwele waloba iBhayibheli, ungakwenza kanjani umoya ongcwele ngaphansi kwegazi olemukele ube ubuye futhi uphike izwi na? Amen. Nansi inhlanganyelo phansi kwegazi. Amen. Lokho kuhlanzeke njengoba ngilazi ivangeli mfowethu. Yileyo kuphela insindiso engazi ngayo. Yilokho kuphela lapho ukukholwa kwami kwakhelwe khona. Khona lapho ukuthi ngoJesu Kristu, imithambo kaEmmanuel, lapho izoni zacwila ngaphansi kwethandala, lasusa wonke amabala azo yanecala, bese kuthi lapho singena kulokho ngaphansi kwalelo gazi, futhi siziqonda ukuthi siyizoni, futhi siphumele ngaphesheya. Futhi ubeka uphawu ukukholwa kwethu kanjalo ngomoya wakhe ongcwele, umoya ongcwele ofanayo waloba iBhayibheli futhi wafaka lonke izwi kulo. Lowo moya ongcwele ungaphenduka kanjani futhi uphikele lozi na? Ungasemukela kanjani isivumo kholo esikhundleni sezwi na? Lingayemukela kanjani imfundiso zesikhundleni sezwi na? Lingeke. Umoya ongcwele uzocinzelela lonke izwi likaNkulunkulu ngokuthi amen. Ohe, yileyo inhlanganyelo engikholelwa kuyo. Khona-ke akugcini nje ngokuba nenhlanganyelo omunye nomunye, kodwa sinenhlanganyelo noKristu. Ngani na? Thina sizibala njengabafile futhi bambelwa futhi bavuka naye ekuvukeni, futhi sihlezi ezindaweni zasezulwini manje kuKristu Jesu. Ngifunde indaba encane esikhathini esingeside esedlule, sengivala. Kwakukhona umfana waseMelika njengesigejane sabo bonke, owaya eRoma ukuyofunda ubuciko, imibukiso emikhulu yobuciko yaseRoma. Wake waba lapho kuyamangalisa. Bangakabake baba seRoma na? Ngicabanga ukuthi abaningi benu baye baba khona. Waphumela eSt Angelo na? Ingabe lokho akuzange kukwenze uzizo namahloni ngawe na? Lapho ngehla eSt Angelo ukuze ngingene indawo elawulwa ngamakatolika, kwakukhona isayini enkulu eRoma lapho ubufebe bukhona. Oh, kodwa isayini enkulu lapho yathi kubo bonke abesifazane baseMelika, sicela nigqoke izingubo ezithile futhi nihloniphe abafileyo. Leyo yimelika yethu engumKristu. IRoma kufanele isho into enjalo. Kulungile, kuleli zwe laseRoma kwakukhona ingcweti yemifanekiso esencane, futhi umnakekeli omdala emagcekeni waqaphela le ngcweti yemifanekiso esencane ingehlukile. Bonke ngesikhathi sasebusuku benza njengoba benza lapha kolishi elithile likhulu leBhayibheli. Ngolunye usuku sasekhuphuka siyodoba, futhi sehlela endaweni yokudoba ntambama, sakhuphuka sabuya. Ngingazi ngizomsindo njalo empilweni yami. Amantombazane asemancane aphuma kulelo kolishi elidumile, nabafana basebancane begqoke izikhindi ezansi lapho, uhe nokukhuluma eningangaze nikuze ukudedele ngcindezi. Lokho ngiqagele babecabanga ukuthi leyo kwakuyindlela yokukwenza. Yini abefundisi abathanyiselwayo na? Siyoba yini isizukulwane esila ndilayo na? Uma kugcwele oRicky noElvis manje, kuyoba yini ezweni kwesinye isizukulwane na? Kuzoba yini na? Niyakho ke umfowethu. Lokho nje into ethile ngena kimi, angikwazi ukukubamba. Qaphelani le nsizwa yayihlukile. Umnakekeli omdala wayilandela ngelikilanga, insuku zonke yayikhuphuka ngasekushoneni kwelanga phezulu egqumeni, futhi ibuke ukushona kwelanga njalo. Yayibuka ngaphesheya kwezwe, imi lapho nezandla zayo kanjalo, futhi ezinye izinganyana ziyophuma zonke ngemva kokuphela kumsebenzi wosuku, futhi ziyophuza futhi ziqhubeke. Abanye babo baxube ukugeza namaphathi, lakho konke kuqhubeka. Kodwa le nsizwa ngelinyilanga, umnakekeli omdala wayeyiqaphela usuku nosuku, yamkhathaza. Ngakho ngolunye usuku wavele wayilandela wenyuka eduze. Insizwa yayimi lapho ibuka ngaphesheya kolwandle, ibheke ngakulesi sizwe ngasekushoneni kwelanga. Umnakekeli omdala wathi, uxolo nsizwa, ngithanda ukukubuza umbuzo. Yathi, yebo mnumzane. Kuyini mnumzane? Wathi, manje usube lapha ngaphezu konyaka, futhi wathi, bengikubuka nsuku zonke unyukela lapha ngasekushoneni kwelanga ngenkathi imisebenzi usuphelile zansi lapho izifundo zakho zobuciko. Futhi wathi, uza lapha ubuke ilanga lishona. Wathi, ngiyikhehla nje elifuna ukwazi. Wathi, ngingathanda nje ukwazi ukuthi kungani ukwenza. Mina nje ngifuna ukwazi, mhlawumbe nginelukuluku lokwazi. Wathi, ungixolele uma nginephutha. Wathi, ngokukubuza. Yathi, qha, mnumzane. Yathi, kukuqala ngingumKristu. umnakekeli omdala wathi nami nginguye wathi lokho kungitshela ukuthi kungani ungaphumeli ephathini ungaphumi futhi wenze njengabo bonke abanye ungazihlanganisi nabo wathi ngiyakuqonda lokho manje wena ungumkristu wathi ngoba nami nginguye wathi ngibheke induduzo yokufika kwenkosi ngakho bemi lapho ndawonye insizwa yayisilule isandla futhi yagaxa ubaba umdala yamgona yamsendeza kuyo yathi ngabe ukaniwe na wathi yebo ngikhulise isikejane esikhulu sabantwana yathi mnumzane isizathu sokuthi ngikubhekisise lokho ngiyakhuleka yathi uyazi kude le ngaphesheya ezweni emelika kunesifundo esithile kuleyo United States enkulu futhi kulesi sifunda kunedolobha elithile futhi kulelo dolobha elithile kukhona indlu ethile futhi kuleyo ndlu kukhona intombazane ingumkristu nayo futhi uyabo yathi njengoba ilanga liza ngapha lisendaweni ehlukile lapho kodwa senza isifungo sokuthi sizobuka njengoba uNkulunkulu ehambisa ilanga ngaphesheya futhi yathi ngethembisa ukuthi ngizophila ngokwethembeka kuyo yathembisa ukuthi iyophila ngokwethembeka kimi empilweni futhi yathi ngelikilanga ngilindele ukuya kuyo ngiyenze umlobukazi wami yathi ingakho ngizama ukuphila ngendlela engiphila ngayo ngoba ngenze isithembiso futhi ngifuna ukwethembeka esithembisweni sami Oh uma thina namuhla njengamaKristu esizisho ukuthi singamaKristu uma besingaze ehlukanisa nakho konke okwezwe zonke izivumokholo zethu nakho konke okunye futhi sime ngase sibheke ngasezulwini sizehlukanise nezinto zezwe futhi siphile njengamaKristu ngoba ngolunye usuku kukhona indawo ethile ebizwa ngokuthi izulu ekhali kababa wami kukhona izindlu eziningi ngolunye usuku uyozela thina futhi sibe neqiniso futhi sithembeke kuze kube yileso sikhathi futhi kuphela kwendlela esiyoke sikwenze ngayo bangane ilapho sizala ngokusha futhi singeke sazalwa ngokusha size singene ngaphansi kwegazi lichithiweyo lika Jesu Kristu ekuvaleni lengqungquthela ngizothanda ukuthatha leli thuba nani bangane bangane bami bafowethu nodadewethu ngethemba ukuthi niyangivumela ngibe umfowenu nodadewenu ngiyathemba ukuthi ngingaba kini njengomngane wangempela nina bodadewethu ningaba udadewethu nina bafowethu umfowethu ngingaba umelusi wenu na ngingaba isinyese zakhamizi ezakanye nani zombuso kaNkulunkulu ngikhonza nani na masithathe leli thuba futhi sisho lokhu konke sikuzwile namuhla mngane wami olungileyo mfowethu David Du Plessis bathi yena ushumayele amahora amathathu nomamani namhlanje umunye umfowethu engingamazi wathi umfo omncane ushumayelile namhlanje kuseni ngosuku emva kwalokho umfowethu Brown isikhulume sikavile umfowethu omkhulu usanda kungena endleleni imiyalezo emikhulu oyizwile kulabo bazalwane asingaveli nje siyivumele idlule phezu kwethu asingakwenzi asihambe ngaphansi kwegazi lenkosi uJesu kulobu busuku sizinikele kuNkulunkulu kabusha ekupheleni kwalenkonzo kulobu busuku futhi sithi Nkosi Jesu ngithathe ngaphansi kwegazi lakho futhi ngivumele ngibone wena wedwa Nkosi futhi ngivumele ngikukhonze buyele ebandleni ovela kulo ehlelweni ophuma kulo kodwa khumbula lapho uhlangana nomfo wethu noma udade okwelinye ihlelo ungalokothi uzihlukanise ungumfo wenu lowo ngudade wenu nonke ningaphansi kwegazi lenkosi Jesu Kristu ungekwazi ukwenza lokho na ungathanda kunikele impilo yakho kabusha kulobu busuku na ngingathanda ukukubuza izolo busuku ngiyakuthanda ngalokho emva kokushisa okunzima futhi ngaphumela phandle ngasule izinyembezi emehlweni yami ngenxa yokukusho kodwa akufanele ngila le lokho engangitshelwa ukuba ngikusho ngangingakwenza kuphela ngaphuma futhi ngisho lapho engicabangela khona ukuthi cishe isigejane esikhulu salabo bantu kwakungabantu bepentecostali kodwa ngikathi izwi liphuma ekuziphatheni nasezintweni zebandla namuhla ngithe bangaki kini abazibonayo ukuthi unephutha futhi ungafuna ukungena kule nhlanganyelo kaKristu na futhi icishe amapercent angamashumi ayisishiyagalolunye nenhlanu ebandla anokuphenduka okwanele kobuKristu kwangempela ngokuba aqotho ngokwanele enhliziyweni yakho ukuze ufune ukwenza kahle phakamisa isandla sakho phambi komakhelwane wakho futhi ufune ukukhunjula emkhulekweni nginethemba kini ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokupha manje akumele kube yinoma yisiphi isikhathi esithile noma yisiphi isikhathi esimisiwe ungabanga lesi sikhathi lapho usulungele futhi uzimisele ukuhlangana noNkulunkulu esisekelweni sezwi lakhe futhi uthi Nkulunkulu ngibumbe futhi ungenze ngemfashini yakho uqobo. Uma nizokwenza lokho kulobu busuku enkonzweni yokuzinikela ngaphambi nje kokuba sivale, ngikholwa ukuthi Nkulunkulu uzohlangana nani nonke, futhi uma ngingaphinde nginibone ngapha kumfula ngizonibona ngakulunye uhlangothi ukholwa ezwini elifanayo ngomlayezo ofanayo ukuthi uJesu Kristu unguye ezelwe namuhla naphakade futhi kodlula amazulu nomhlaba, kodwa izwi lakhe alisoze lehluleka. Uyakukholwa na? Ingabe uzohlanganyela nami ekuzinikeleni na? Ngizotshoyina ngifuna mina uqobo ekuzinikeleni ukuba nginikele kabusha impilo yami enkonzweni kaNkulunkulu Somandla, kwangathi ngingalokothi ngivume, kwangathi ngingahlala ngethembekile ngineqiniso futhi ngishumayele izwi. Uzofuna ubungafuna ukuba yilelo hlobo lomKristu na? Bangaki abangathanda ukuba ngomKristu wangempela futhi nje awu umKristu ogcwele na? Phakamisani izandla zenu manje, vele ubeqotho umKristu wangempela nje na? Unkulunkulu akubusise, masime ngezinyawo zethu. Oyi lesi sikhathi manje ngumzuzu. Oh, ngifisa sengathi ngangazi ngalokho engizokusho, futhi ngabe ngiyakusho ukuba ngangazi ukuthi ngithini ukuhlosile lokho na. UJesu wathi akekho ngeze kimi uma ubaba wami ngamdonzi kuqala, futhi konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi. Yini kwenze wema ngezinyawo zakho na? Ngabe ubukuhle sengempela lokho esikushilo na? Ngikulungele ukuhlukanisa lempilo yami. Ngabe uzimisele ukufela kuwe uqobo nakho konke okukuzongezile? Akukho lutho ngaphandle kwegazi likaJesu Kristu kuphela yikho konke okulangazelelayo na?
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
Lapho unenhlanganyelo noKristu noNkulunkulu nezingelosi nomoya ongcwele nazo zonke izidalwa zasezulwini nazo zonke izidalwa zasemhlabeni, ngoba wonke umzimbo osezulwini nasemhlabeni uqanjwe ngaye. Kunjalo futhi ni umndeni owodwa omkhulu, nizoba nenhlanganyelo omunye nomunye. Basiphakamise izandla zethu manje kuNkulunkulu nangeculo lethu lokuzinikezela. Vala nje amehlo akho manje, manje izinhliziyo zenu zikhotheme. Iba nje njengomntwanyana manje kalula uvuma. Bumnandi bakhe ngena ezinhliziyweni zethu umoya ongcwele. Galula manje, mamukele nje angene, gcina umphefumulo wami Nkosi. ukukholwa kwami kubheka kuwe. Manje asikhothamise izinhliziyo zethu namakhanda umzuzwana nje, yenza ukuzinikezela kwakho kuNkulunkulu manje. Ngokuthula ngendlela engeyakho, khuleka umkhuleko wakho, futhi uNkulunkulu ngithathe manje ngime ebukhoneni bakho. Le ngqungquthela iye yabaluleka kakhulu kimi, ngithathe uNkulunkulu, thatha itshe enhlizweni yami, ngolunye usuku ngifanele ngihambe Nkosi, kungase kube kulobu busuku, angazi nje ukuthi kuyoba nini. Kodwa ngifuna ukuba sothandweni nawe Nkosi Jesu, ngifuna ukuba ngowakho. Ngukhuleke nje ngenkathi usacula. Manje amakhanda enu ekhotheme neokanye iqhubeka njalo nokudlala. Manje musali nje ukuzinikela ingxenye. Cabanga nje manje njengoba wehla, susa kimi Nkosi konke okungafani nawe. Mangibe umntwana wakho kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke manje njengoba uqhubeka. Baba wasezulwini, ubumnandi bomoya, ubumnandi bomculo. Wena yibo kumholi wethu Nkosi, ngamunye wethu ngendlela yethu eyehlukene. Sazi ubuthakathaka bethu Nkosi, futhi siyabuvuma kuwe, sikhuleka ukuthi uyosithethelela uNkulunkulu. Singenise endlini yombumbi kulobu busuku, usigeze egazini leNkosi Jesu, futhi usibumbe ngalelo chemical kithi Nkosi, ukuze ukuthi lapho usibuka kube mhlophe nje, ngokuba semukela igazi leNkosi uJesu. Sicela ukuthi uzozembula wena uqobo kithi Nkosi ezweni. Siyazi ukuthi lolu uhlelo lwakho Baba, lona owakho, lona ngumprofeti wakho, izwi lingumprofeti. Liyabikezela noma yini ephambene nalo kuyoba ukungalaleli umprofeti iBhayibheli. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzosephula kulobu busuku izinhliziyo zethu ezingamatshe, izindlela zethu ezingamatshe, futhi usenze futhi usibumbe ngomfanekiso wendodana kaNkulunkulu ngegazi lakhe uqobo, ukuze inhlanganyelo yethu ingahlala imnandi futhi inkulu. Nkulunkulu, yipha ukuba ubusise leli bandla elikhulu elingabanikazi balezi zinkundla elisivumele ukuba size lapha, le American Baptist Association eyakuvula, futhi iminyango yabo mayivuleke ukuze singene lapha njengabantu beFull Gospel. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi kuzoba khona imvuselelo yefashini endala equbuka phakathi kwabo, ukuthi umoya ongcwele uzothululelwa kuyo yonke imibhoshongo yokukhuleka, futhi kwehle njalo kula mahlathi azogcwala abangcwele ukucula nokudumisa nokumemeza. Izibonakaliso ezinkulu nezimanga zifika phakathi kwabo Nkosi, bangabafowethu siyabakhulekela. Sikhulekela onke amabandla naye yonke inhlangano lonke ihlelo, ukuze baqabule lezo zibopho nezintambo futhi babalekele edoleni. Siphe khona Nkosi ihora seliseduze manje lapho sibheke yena ukuba fike, lapho sibone intombi elele iqala kuhahela amafutha. Kwase kuthi-ke ngenkathi seziye wathenga umyeni wafika, lowo nguyisho kanje Nkosi. Futhi Nkosi siyakubona kuseduze kakhulu manje, siyakhuleka Nkosi ukuthi uzosivumela sivuke masinyane impela, sibe nezibani zethu zilungisiwe futhi zivutha, amabandla aqala ukuqonda ukuthi ashoda ngento ethile. Futhi siyakhuleka Baba manje ukuthi ayawafuna ukuthi sizozilungiselela, yilokho owakusho. Futhi ngenkathi zisayothenga amafutha kwabeke sekufika umyeni, sisize Nkulunkulu othandekayo, sihlukanisele izimpilo zethu kuwe. Futhi njengoba ngicelile abafowethu nodadewethu lapha ukuba benze kanjalo, ngiyakwenza mina uqobo. O Nkulunkulu, ngizilalisa phezu kwedwala njengokhozi engikhulume ngalo izolo busuku. O Nkulunkulu, ngawo wonke umkhuleko engikwaziyo ukuthi kanjani, shaya yonke into engamesaba Nkulunkulu isuke kimi Nkosi. Ngikhulekela ukuthi uzongibumba kuze kube wena, ngingayibonakalisa impilo yakho. Siphe khona Nkosi, ngisize ngibe neqiniso futhi ngibe qotho, ngisize ukuba ngihlale ngiqinile futhi nginesibindi, ngisize Baba ukuba ngithwale izwi ngiliyise emazweni angenazo izithunywa zenkolo omhlaba. Siphe khona Baba, busisa le nhlangano ye-businessmen, sengathi ingaphila futhi sengathi ingaphumelela, futhi iqhubeke futhi ibone ukufika kweNkosi, futhi ilungiselele imiphefumulo eminingi. Amadoda ahloniphekile, amadoda aqotho, amadoda angamadoda amakhulu achitha ukuphila kwawo uqobo, athathe isikhathi sawo ukuletha evangeli yokusekela abefundisi ukuba bangene futhi basabalalise izwi. Nkulunkulu, siyabathanda futhi siyakhuleka ukuthi bazoba namandla ezweni futhi basetshenziswe esandleni sakho. Busisa wonke umfundisi walapha, busisa umfowethu Brown, umfowethu uDuplessis, nabo bonke abanye abazalwane, umfowethu Joseph Pose, nabo bonke abanye osomabhizinisi, nabo bonke ndawonye Nkosi. Futhi wonke udade, busisa izinhliziyo zabo Baba, sikhulekela ukuthi uzoba nabo futhi uthethelele zonke izono zethu, futhi sizahlukanisela wena manje njengabantwana bakho. Kusukela kulolu suku kuqhubeke sengathi singaphila izimpilo ezehlukene. Siyakucela egameni likaJesu, njengoba sizethula ezandleni zakho, yenza ngathi njengoba ubona kufanele. Amen. Ningahlala phansi manje umzuzwana nje. Ngiyamthanda, animthandi na? Nizizwa ningcono manje na? Izwi alininiki nje yini ukukolojwa futhi livele likwenze uzizwe uhlumelele nakho konke na? Kuyamangalisa, sithanda iNkosi ngenhliziyo yethu yonke, aniyithandi na? Kulungile. Manje ngizodlulisela inkonzo kumfowethu Carlson lapha, ngiyacabanga umfowethu sihlalo futhi uzofika futhi athathe inkonzo manje. Uma kufanele siqoqe unyaka kusukela namuhla, futhi ngiyaphila laba cishe bazo, kungenzeka ngingaphili unyaka kusukela namhlanje, uJesu angase afike kungakwenzeki. Kodwa uma kwenzeka, ngibuyela kwenye yezingqungquthela lapha, umhlangano wesifunda esincane walesi sifunda esikhulu, kuzoba nabanye bethu abangasekho. Siqinisekile impela ngalokho ngeminyaka yethu nendlela izinto ezihamba ngayo, inombolo elapha. Futhi uma ngingaphinde nginibone ngize ngihlangane nani emfuleni, uNkulunkulu anibusise futhi abe nani kuze kube yileso sikhathi. uNkulunkulu akubusise mfowethu Carlson.
Shall we all stand? I feel that Brother Clayton, if you few others. Brother Brandon, would you come over here? And our brother from Minneapolis is just coming into the door. Would you kindly come up? You, brother. I feel that we should pray for Brother Branham. He's praying for everybody all the time. And let's us raise our hands. You'll raise your hand towards the platform here.
Our brother, you will pray.
Thank you, friend.
Inkosi kubusise mfowethu ngiyabonga bangane ngiyakubonga baba ngiyakwemukela inkosi ngiyazi ukuthi uzowuzwa umkhuleko ngikholwa ukuthi uzowuzwa siphe khona inkosi ngisize manje onkulunkulu kwangathi izwi lingaba lingibambe manje kwangathi kungaba yisifunda sami sincane futhi kwangathi ngingahlanganyela ezibusisweni zakho inkosi ngiyakubonga ngalaba bantu abahloniphekile.
Father, we thank thee for thy servant, Lord. We felt thy presence, Lord.
Hallelujah.
Here tonight, we felt the power of thy resurrection, the power of thy precious blood cleansing us whiter than snow. And oh, we'll never forget this meeting, Lord Jesus.
Hallelujah.
As we stand in thy presence, Lord God, we pray that I will strengthen my brother, Lord Jesus. Oh God, that
Hallelujah.
I will fill him with thy presence.
Ngiyawe mugela futhi ngiyawukholwa umkhuleko wabo ngegama lika Jesu. Amen.
Hallelujah. Blessed be thy holy name. Blessed be thy holy name. Blessed be thy holy name.
Sibe khona Nkosi. Amen. Malibongwe igama lenkosi. Ngiyabonga mfowethu ongumKristu. Abangane bami abangamaKristu phandle lapho ngizobe ngincike kulokho. Manje ngiya emasimini, niyazi lapho ngiya khona. Ngisanda kubuya nje, ngihamba ngihlose ukuhlangana nomfowethu uBoze eAfrika khona manje. Ukwehlela e-Afrika nasezindaweni ezehlukene zomhlaba ngizobe ngikhumbula izibusiso zenu nonke kanye nami ngiqinisekile ngikhulekeleni futhi ngizoqhubeka nokunikhulekela. Unkulunkulu abe nani. Ngiyabonga mfowethu.